girls, when you show juice, you know chasing them, when they come and enjoy. I saw Sadada, chase the son of Dada, Savio, Sasakazi, Paco.
Boy, it's when you show juice, to know chase the now, when they come and enjoy.
Mihamisi mnjuma na mwene Yesaya Milango mikwanje wazi tupo mbio lembaya Saba samuanzia na kuishi yosoni foya Nisafi zaidi ya melezo nisafi ya kuna kugwaya
Kwai ati rap stop mbeni wana falsafa Michongo di magore mbari ire make tuche pass Isi safi yo ipo unu nafsi ya kurusha ro Check a bus come on and make a pillow drop
Haija vujwa haita umba kwa ulimi na thibitisha Kwa pobote nendapo bado kwanga na iwakilisha Nyimbo ni zaidi ya mistari Fauti sana na freestyle Hamwezi kwa makini kama hangeliona hii
Sina lade, sina levu ya mtu kusema na Hicho ndo kitu kinachofanya baada watu wa Shanghai Sema na watu mapoza ya nadirivyo Ila weka mipaka wengine wana maulijo
Girls, when you show juice Una ucheza na mwone kama ninjos Hai sasa dada, cheza sana dada Safiyo sasa kazi kwako
Boys, when you show juice Una ucheza na mwone kama ninjos Sasa kaka, cheza sana kaka Safi yo, sasa kazi kwako Muro na kwenda watu kiu haya kata Ina nyesha waki, ila same wana itaka Usishangai, mina kautaka shuka na masai Naka ushachupa tu, ila sifanyi pombe kama chai
Hapai wai, hapai fei, aka sensei Nabidi jeshi mku crazy GK Panga hii, leo hii, skos kamariri Wachumba no namna hii, parental advisory Na wakilisha chata hii
Asa pari mchumba kiwa pembeni Minki nyone neri, afia kila makoni Demo kibongo mudize kama na boy Atajibu sile kwane ayupo kena mtone Ii Twitter fashion, au mchaga machon Au professional fit, aka abortion Au mba kuwa fresh to Ata mind me on the road to We take the time
Kwangu mimi andarisina
Wanachoki binafsi Achana nao Sister P.A.
Kuna party, nje no parking Walembo kibao kila mara Hi, hey, why?
Nidam dam milele, mabinti wanongeo Kipenda njoki fawazi, washkaji wanazingatia Sisi the sexy mo Sita yavama jukumu yako kigombana Na wanako lewa kama kilu nasi
Kana ilikuanja, street park a boogie Wendo na cheza wala kawa na tingisha body In the party, naona kira same bize Oya mzoma binti, wacha mzoko mesho ni marize
Girls, when you show juice You know cheza na mwone kama ninjos Hai sasa dada, cheza sana dada Safi yo sasa kazi kwako
Boys, when you show juice You know cheza na mwone kama ninjos Asa sa kaka, chega sa da kaka, safi yo sa sa kazi kwako.